no better. I get it up there, no better. She wanna move like no better. I get it up there, no better. I get it up there, no better. I get it up there, no better. She wanna move like no better.
Wanna need a daddy, yo. Kwa madem do sukari, aka Fabio, yo. Kiwe mbe kikari. Nadata na makari, yo. Mjomba nchumari. Kama unataka gari, yo. Uwani kuna bugari. Aki move kama Rihanna. Fashion Nirvana. So gracie ya ginchuna. Yo taka bata na wana. Happy days. Unajumaga sina holidays. Unga kata tarawe.
Wailana kama ostabe.
Aki kata watu e. Nyonga na jinzi tight. Kata kilunga longa tribe inside. Wajinga wana chonga univyo blight. Na wanga wana runga nadila.
Mina say boom boom papa kama lagigi. Chum chum sasa wana wadigi. Gum gum sana hazina ligi. Sum sum mama weka kigigi.
Oh, leave your soul. Tanilete ya matatizo. Wendo yangu ro. Usini ache. Happy days. Unajuwaga sina ori. Nakisha paka tarawe.
Wailana kama ostabe.
Akikata watu e.
I said, I'm going to go to the hospital.